You are now listening to the Lead Radio podcast.
Right, ngoba kade sithembisile ukuthi ngalesikhathi impela so besikhuluma naye uThabane wakamthiyane okhona lapha la ke njengomunye ke wabafuyi kodwa ke uzosichazela kabanzi ukuthi yena wenzani nokuthi yena ke imaphi mhlawumbe sasikhuluma ngama grant ukuthi yipi grant ake way apply la mhlawumbe wayithola khamba kanjani. Asikubingelele but Thabane unjani?
Siyaphila njani?
Siyaphila nathi kakhulu. Siyajabula ukuthi sesikutholile. Ngicela ukuthi nje siqale ngokuthi uchazele abalaleli ukuthi ubani wena, usuka kuphi nokuthi wenzani.
Mina nguThabane wakamthiyane, abaningi bangibiza ngoJobs Mthiyane. Ngihlala eMgababa, ngisebenza kamasipala eMdoni Municipality eSkottsdale. But la ekhaya last year in September we decided ukuthi ngifike ngoluka manje sengibe sekunothando lelwa ngiyathando lelwa lokufuyelwana ngoba ngaqala ngeenkukhu lezi zasekhaya and then ngase ngithenga inkulube ke ezithu esilisa nesifazane kumathwani and then kwahamba isikhathi futhi mhlawumbe kwadlula kwathi inyanga or two ngase ngithenga lesibili futhi lesifazane ekuthwani and then from there ngikhula kancane-ke kulokancane but olunye usizo bengithola kwabanye abafuyi abakhona la endaweni that njengama-advise ukuthi kwenziwa njani makhona into engayi-understand nokuthi bafidwa ndlelani. Okuningi-ke futhi isikhathi esiningi before ngilale njalo ebusuku ngingene on my phone ngingene kwi-internet ngi-research about ukukhulisa iy'lwane lezi iy'ngulube i-farming. Kuthe nje kulonyaka nje kwaqhamuka omunye umfuyi oseduze nami okuyena ngathi usolekene ngulu kwakamthembu wasethi ngoba sihlangene thina siyazana sothi we communicate under district yasembumbulu so basethi hayi engathi-ke apply-ele i-funding ye-assistant yokudla ukuthi government ukuthi sibone ukuthi ungasixhasa kuphi sabatshela ama-ideas ethu ukuthi nokuthi senzani saba nenhlanhlaka sathole sesifonelwa kulamaviki nje adlulile kwathiwa hhayi sesingeza soyo-collect-a ukudla kwethu singendlela sasibhalisi ngayo so besinikezwa-ke ukudla according to iy'ngulube esinazo.
Ngifuna ukuthola ukuthi usude isikhathi esingakanani unathinga ufuya nokuthi iziphi iy'nselelo obhekene nazo kule bhizinisi.
Ngiqale kulo nyaka ophelile, ngiqale ngoSeptemba. Okwamanje ngoba ngisho ukuthi inselelo ebakhona la kuba uyi-feeding them.
Yes,
ngoba ukufida ingulube is not an easy task because number one, you need to have your food source. Food source has to, you have to buy ukudla.
Right.
And ukudla kwengulube kuyabiza. Yabo. So nje yonento ebe nomzimba nje obukhulu lo ukuqala. To starting is a problem because you have to have money. Ngeke uthathe ingulube njengendlela abantu abaningi abenza ngayo, bathathe ingulube bayifide noma yini. Uyasinga sonke isikhathi ukuthi if ingulube uzoyifida, you have to feed it ukudla okufresh. If uthamba uthole ama-veji, make sure ukuthi ukudla kwakho kunakele obanikeza kona. Njengama-veji, khona abanye abagwa around mhlawumbe uya kwama-marketplace njengasey'tolo kanje, abanye benza njalo uma besaqala. Ngoba phela asifanani sonke emaphaketheni. Abanye can start with ukuthenga ukudla loko-commercial. Kodwa indlela yokwenza into e-right ukuthenga ukudla loko-commercial, ubese uyaqala-ke.
Okusho ukuthi inkinga enkulu ifike ibe laphaya kakhulukazi ekutheni ufide nokuthi kumele uthole ukudla okuyikhona kona nokuyikhwalithi.
Kufanele uthole ukudla okuyikhona kona okuyikhwalithi ngoba phela khona labo starter labo bakhona bekhona njengoba usukukhulisa iy'nkukhu. Khona o-starter, khona o-grower, khona o-finish. Kuba yinto ekanjalo.
Manje
ingulube iyashesha ukukhula.
Bengiya lapha kutheni ithatha isikhathi esingakanani ukuthi ingulube ikhule ngoba wena uthi uqale ngonyaka odlule. Ithatha isikhathi esingakanani ukuthi ikhule?
Ingulube iyawuthatha ulentoza yabo mothe nami isifomanzi sibe sikhuli yakhula
ha okay
sibe sikhulile sithambe yoni 4 months sibe sikhulile and then mhlambe nje imisikhule kahle hle isilungele ukuthi singazala especially esifazane mhlambe kuba 8 months
okay
nje ngezami nje lezi engayithenga last year zafika kumina zino 2 months amachwane sezimithi nje ezimbili and ke mina ke njalo kuyimbe njalo bangiholile ngibam uinvest ngithenga inkulu That is what I do. One man, woman, and something. But in whatever time, don't get manje pregnant. Ngazala no meaning.
Manje ikhona ni wase uthi zonke ikhona indlela eniyenzayo ukuthi nakho sezikhulelwe zonke ukuthi mhlawumbe dizikhwelisa kanjani
ngoba ngisho mina abort eyodwa esifazane I mean esilisa eyodwa ngase ngithenga esifazane you have to buy one bo bese kubaye lezi zinye ke lezi zesifazane mathi kuba kube khona inkunzi if inkunzi ungenayo kodwa ukho ekhona omunye umfuyi onayo and then you can mbolekane inkunzi
oh okay
yeah.
No kuzwakala kahle manje yeah. Wena asikhulume ngefuture ufisa ukuthi ibusiness lakho ulibone selikhula liba lingakanani in future ngoba ngiyazi noma imuphi usoma business usuke ebheke kutheni akhule phela ebusinessini lakhe
mina ngendlela engibona ngayo ibhizinisi lami lizokhula ngoba nje ngisho ukuthi I spend most of my time ngoba nje kwi-lockdown emsebenzini ithiwa sihlala emakhaya kusukela ngosuku lokuqala lo-lockdown I've been busy ngenza ama-enclosures azo ingulube ngoba phela ingulube ifayibe nendlela efanelekile efayihlale kuyona ngiyangakha ama-blocks ekugcekeni bese ngakha isibaya phansi ngikhonke even today nje kade ngikomplete isibaya samagcwane ukuthi lelindele ukuthi le mizala ngiyazi ukuthi amachwane azohlala kuphi namachwane because akwazi ukuzimix yesilisa sihlale ihlale yodwa ezesifazane seyihlale zodwa kuba yinto enjalo amachwane seyihlale wodwa kanjalo kanjalo
abanye bayitshela ukuthi ingulube isilwane vele esizwana nokungcola so kubaluleke kangakanani ukuthi kodwa ingulube yakho ibe nendawo e-right njengoba uthi usho ukuthi kade ulungisa indawo yokuhlala so that izoba nendawo e-right ingulube zakho
ukuze ingulube sinale perfection thina abantu nami ngikhule ngiyazi ukuthi ingulube ihlala odakeni no akunjalo ingulube ayihlala odakeni ingulube uyayakhela indawo ezohlala kuyona phansi kwi-floor ukhonke i-floor yakho ibe slant ingabi flat itsheke kwenzela ukuthi makwenzeka lapho ichama amanzi ageleza shone ezansi and futhi ingulube njengendlela isilwane esiklini kanjani lapho let's say sifuna ukuyikhulula iba nendawo eyikhulula kuyona
okay
isho uma ingulube ifuna ukuyikhulula ayikhululi noma ikuphi esibayeni ikhetha a specific corner la ezokwenza khona ezoshiya khona umlongo wayo phansi zonke zenza njalo la idlela khona idla kwenye indawo it's amazing into eyenziwa ingulube so abantu abaningi abazo bazokuthi ingulube nje ifayihlala odakeni no akwenziwa njalo mina wake up every morning yoba before ngibafeed I clean up first ngisuke ngithathe ngespade ngithama ubulongwe lokungcola kwabo futhi ngaphansi bese ngithathe hose pipe ngihose phansi ngifake insipho ngiteze phansi ngiwash they actually have to do every morning
very interesting indlela ibeka ngayo ukuthi cha kumele kube nendlela futhi indlela eright hayi le ndlela le abantu abaningi abayibuka ngayo bangabe bebuka idansing ingulube
yabona nje mina indawo ngiyona nomakhelwane ngisendaweni la kwamakhelwane baseduze there's no fire there's no smell there's nothing because into engiyenzayo ngiyaklina ngenza every day ngiyaremove ngithathe ukungcola kwami ngikufaka on a certain place ngidry lokho ngisebenzisa as a compost ngiphonse engadini ngitshala amaveji so nje ayikho lento yodaka there's no smell there's nothing
so
ngoba ngiyavuka every morning ngiklina remove ublonge ngifake ngidry langeni bese ngiphose engadini uvunde ngitshale
so njengoba uthi inendawo ethize la ifika ishiye khona udaka layo ilelo daka futhi ophinde ulithathe ulisebenzise ezimkuba
izibluve is very fertile yabona nje utamatisi osubile umile lapho nespinach esimile lapho it's amazing
all right no I mfethu
ngikhonza ngoku banana isathe ngoku banana la yengadini siyazi ubhlaza
ngeke usinike singabone insimini
yeke
alright sesiyenge sekugcineni mfethu ngifisa sibuyele kancane endabeni yayo igrant ukuthi ngale nkathi niyaplayela igrant yini ebeyidingeka noma mhlawumbe yini abakade beyibheka before bakwazi ukuthi basize abantu laba abagcine bebasizile.
Into engingayi-advisor nje abanye abalaleli abanye abafuyi ukuthi uma niyabafuyi enisendaweni you need ukuthi nihlangane nazane ukuthi nenzani, you need to communicate. La uma ni group nini nibaningana ni group kuye kube lula mhlambe uma ngizo approacha noma ubani for assistance nisho ukuthi okay le organization ekanje noma singabafuyi abasafufusa and sendaweni ethize senza into ekanje sineyinkinga or sifuna usizo olukanje kuwe kube lula mani group as a individual is very difficult. Thina yona into esayenza leyo so we went and then approach the Department of Agriculture and then-ke lucky satholana nomuntu active wasisiza wathathwa nje kuphela amagama ethu nokuthi sihlalaphi and then-ke nasesifonelwe kwathi hhayi ukudla sekulungile sesingeza sizokholektha sazama imotoko sawukulanda.
Okusho ukuthi inamandla lento ka-association ukuthi abantu babe kuma-association bahlangane bakhulume indaba yey'nkinga zabo
ngoba-agriculture wazi uyawazi uyawazi nokuthi nje phambilini before mina ngiqale nje
ngikhuluma
nala abanye abafuyi abakhona basho ukuthi bese kwafika nje la wababiza bonke kwenziwa ama-workshops about ukukhulisa iy'ngulube. You have to communicate with them. They need to know about you. They need to know what you do. You don't have to be a registered company, but they need to know about you, which you exist.
Okay, no, hayi. Kuzwakala kahle kakhulu ukuthi likhona usizo kubalekile futhi nokuthi nihlangane. Mfethu, ngaphandle kwengulube mhlawumbe kukhona okunye mhlawumbe okutshalayo. Ngoba uzwakala uyindoda engathi uyayithanda lezi eyamselane lezolimo.
Hayi, okwamanje ngisakhumisa, I'm breeding iy'nkukhu lezi zezulu ngengazama lezi ezimhlophe. Ngathola ukuthi bangashawe i-equipment ngabe nenkinga yokungifela. So manje ngisazoqala kabusha-ke manje ngizokuna build a proper structure, ngithenge yonke into i-equipment yakhona. Ngizokwenza lokho slowly ngoba sikhathi ngiqala la ngaloyanyaka indawo kade ngiyibeke kuyona ingekho right for zona. So ngizoqala kabusha ngoba manje senginayo i-idea sengingayenza ne-research. Internet yangisiza ngakhuluma nabanye abafuyi bey'nkukhu bangitshela ukuthi sengenzeni. So okwamanje nje ngisabhizi ngikwenza ama-blogs okuthi ngaphele sestructure sey'nkukhu.
No, hayi, siyabonga. Izophumelela futhi uma siyenze kwesibili ngoba uzobe sonolwazi oluningi kunakuqala.
Izophumelela kakhulu ngoba I lost a lot of money.
Yeah.
I lost a lot of money ukuzama zifa. Every time zifa, I spent a lot of money. I used to buy 10 every week, 10 every week, 10 every week, and I lost maybe half of that. And this time, I'm not going to allow that to happen because mukufa kwenkukhu ukulimala kwami esizweni nasephaketheni.
No, hayi, sizwa kahle mfethu. Ngicela okokugcina mfethu ukuthi u-advise kakhulu abantu abathanda ukuthi babe kulento leyo ukuthi bafuye noma ezolimo ngoba akusiyo into elula, but into edinga ukuthi ube umuntu obekezelayo bese ngokuhamba kwesikhathi ke iyenzeka.
Yes, kufuna kube umuntu number one fube nawo uthando lokufuya. Ungenzi just because ukuthi ubona umuntu eyenza loo nto. You need to ukuthi uyithande into oyenzayo. Ngoba ngisho nje ukuthi mina ngivuka early in the morning, the first thing I do when I wake up, ngivuka ngiye esibayeni ngiyo-check ukuthi kwenzakalani. Clean, ama need to clean, check if the water is there, feed them, ma-exercise kathi ukuthi ngibafeed. Isayibe into engaphakathi kuwena. Ungayenzi le nto just because ube, I want to make money. It's not gonna work. I saw they are selling that you finally Uber and Rutando Lilwane. You need to take care of your Lilwane as well. If I look at it, if you are struggling at the Niako, 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 you are struggling at It's an ongoing process. You have to do it all the time.
Siyabonga kakhulu Sikhangane. Mthiyane. Siyabonga kakhulu Zondo. Siyathemba ukuthi ngelinye ilanga futhi sophinde sikhulume nangokunye ngoba ngiyeza ukuthi hayi ikuwena le.
Hayi ngizobona ngizoloko ngipost nje Facebook.
All right, show put.
No, shop shop.
Mandla,
ula,
uyafunda fana. Uyafunda fana.
Ngingazi ukuthi ingulube nje ukudla.
Ngulube
ukudla kimi.
Ihlale ihlale endaweni engcolile. Akuhambi kanjalo. Akusebenzi kanjalo.
Ubusho ukuthi ingulube ingcola ngoba wena uwo ingcolisayo.
Wena ungcolile kahle kahle wesenza ingulube ingcola. Shuthi
ingulube ingcola ngingcola umnikazi wayo.
Hayi lento yokuthi ingulube inkosi yamanuku kushuthi ayisebenzi. Inuku kusuke kuwena. Ake siye ngala bese siyabuya. Usalalele yona i-talk shop. Angake wazi sikhuluma ngayo yonke into ekugcineni kodwa khona ozokuzuza.
It was your Lit Radio podcast. Stay tuned for more by downloading the Femcast app to listen to Lit Radio ZN 24/7.